Shiba.
We customer here in Ambiokola. Love is an amutu mkwata mpola. Nawa wala nawa kutwefasa. Holi mukate wali na chibula mkwanoga. Kachivalu mechivavye. Uomutimo muna fakuli na sirike. Katifunye mune kukalozo. Yakala mkutwali kuteleke mbirozo. Kwe wachiko bonzita yangu wa. Sisogo lakota. Ni uope sana mpona. Wana geta semela. Love yenzita sasina na mpona. Zita yambuwa sisobola kota ni uwape sana mpona wana geta semela lahu yenzita oh lord watu wa mamba watekera dala mchiponde kwacho balite balina cheba ngamba wabate menama maole kafulu mulavu nawe walai wanjima love enamono tema tema umutula bube yomenya menya. Tanchunya boy only you don't come on come on sit on my 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 what but watch your bones it yangu wa sisobola kota ni uombe sana mpona wana get up semela love yenzi sita sasa na bango wana watch your bones it yangu wa sisobola kota ni uombe sana mpona wana Semela Love yenzita Listen Serero saze onchitera Na buli ex joli bainywera Na higa sichari muto natera Love siku sina matera Oh my baby bambi tamtanga Love ya ninye aspike nitanga Ngani nawe ne minya munjute jinkanga Gweka munye gweka kubampanga Finally Ni mungu mtu bijam theory Automatic, you want my city, my baby. What you call on zita, yangu wa. Sisobola kota, ni uwape sana mpona wana geta semela. Love yenzita, sasina na bangona. What you call on zita, yangu wa. Sisobola kota, ni uwape sana mpona wana geta semela. Love yenzita. Situma, situma, situma. Sitoma Punk Sitoma 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 Sitoma